Nikiwa sogobe, nikiwa sogobe, nikiwa mboma, nikiwa mboma, nikiwa Galilaya, nikiwa Bulani, nikiwa Westi, nikiwa Tembo Mia, ush. Fazamejiwe, fazamejiwe.
Haya, 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 haya.
Shindocha.
Isio, 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 sio, isio, sio.
Adora minha.
É mwanzo mwisho, mwanzo mwisho, mwanzo mwisho.
Nasikifani. Ush, 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 ush.
Nasikifani.
Day break.
Chewa sio kikos na bachafu. Tutu, 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 tutu. Isio. Tomo tawa finche bei, wanakona nikata. Deide na piga show, mamtua na nishanka. Wanakona nipa u, na funguza fesea. Emwa chapote. Eka kulu. Eka kulu sio. Chewa sio. Emwa chapote. Atuchekia shio Roma somarezi. Isio. Chotoishi maisha uke.
Chotoishi maisha uke.
Tunaishi maisha uke.
Tunaishi maisha uke.
Chotoishi maisha uke.
Maisha uke.
Chotoishi maisha uke. Unataka kikisio. Siko juwa wa shamba nataka kikisio.
Kikisio.
Sato nini wa shamba nataka kikisio.
Sio.
Unataka kikisio.
Sio.
Chotoishi maisha uke.
Maisha uke.
Chotoishi maisha uke.
Maisha uke.
Chotoishi maisha uke.
Maisha uke.
Chotoishi maisha uke.
Jo, jo, jo.
Tutu, mabishi ya tushore. Chamali safuti yota kama na kunya kek.
Jo,
atuna fagi yo kile teme chungo flek. Na kubofo siek.
Fosek.
Na kupake siwa shori. Na kuchisha kwe.
Chisha kwe.
Matuea. Yana nipa shida na shore. Kanone kana mina kumbatia shida. Mesiwe skulala.
Kulala.
Unakula shida kama shida. Baskotu kawaida. Kia alkaida. Misi jamo na usama nan. Kuku na tuma drones bila ruban.
Bila ruban.
Ata kama sina mia. Misi west kujutene. Kipata bide ni mia. Misi west kakibia. Mima tupa siere wite na bado ni pobonko na bonko kuna micho kuna pagia.
Na pagia.
Mima chicha siere wite na bado ni pobonko na bonko kuna micho kuna pagia.
Na pagia sana.
Na pagia.
Na pagia.
Na pagia. Tutu. So kama na wata au kusema swagiri. So kama na jisi au. Mina lita sifi na doma na wakidis. Miss kanyagi mina kuja kiamsis. C1P. Tutu. Na funcha kiki au. Osha mpa kibao, matishe kibao, tutapata jema fao. Na funja kikao, na papalasi kibao.
Wacha
wikibao. Maisha magumu, kila mtu anafuta ntu. Akisa mapenzi mwatu mwame kunya sumu. Na mtoto nasoma na bado na majuku. Madole sikariko, kuna tuju. Nisiki napata bei, wauno na shuka bei. Matupa kipita sheri, mafuta mepata bei. Nikipita dukani, visa zimepata bei. Kutanyau, waunia wajitete.
Wajitete.
Mama tawa finche bei, wanakona nikata. Nihili napike show, mamtona nishanka. Wanakona nipao, napukosa fesia. Nakukota garibo, kibish. Natipia, natipia. Sio. Onda kipesia nasema sola zima pesia. Mapensia natosha. Minasema sio kweri nabisha kabisa. Zashukisa ni katie,
katie.
Minaye,
minaye.
Kama kwe,
kama kwe.
Misitaki mapensia kideo.
Tutu.
Atuishi maisha kideo.
Atuishi maisha ukwe.
Misitaki mapensia kideo.
Tutu.
Atuishi maisha kideo.
Atuishi maisha ukwe.
Unataka kikisio. Siku juwa wa shamba nataka kikisio. Sato nene wa shamba nataka kikisio.
Tutu.
Tutu. Unataka kikisio.
Sio.
Sio.
Ndiyo.
Sio.
Ndiyo.
Chewa sio.
Ndivyo.
Ebaludi.
Sivyo.
Tutu. 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 Isio.
Skifani.
Choni 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 tulu kaskifan. Karibun.
Karibun.
Bunko baka ugeibun.
Choni choni.
Tulu kaskifan. Choni 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 tulu kaskifan.
Kaskifan.
Misi kaskifan. Misi kakiyan.
Misi
kanyuban.
Misi kanyuban.
Tui pesa man.
Tui pesa man.
Tusi poji penda si tatu penda nan.
Penda nan.
Tusi poji jali si tatu jali nan. Kila misoga kama fi sata winja nan.
Sata winja nan.
Tutu. Tutu. Kesho nitapiga show kikile milioni mia. Kiwacha kimejaa waone na chuku. Kama unavyonijua sina muda kupoteza. Nikipiga show kila mtu anachezia. Sio poa wa shamba na fagi. Toma kene kwenye kaswa shamba na twadebia. Weka makobe na jina mia.
Jina mia.
Napiga jila sit down. Ashusha na bia.
Ashusha na bia.
Kwish my show kweli.
Tutu.
Kwish my show kweli. Waniweke tunaferi. Sampo na nanisala. Wanisala impasi nkweli. Lasima niseme kweli.
I now forgive the end of
I now forgive the end of
it.
When I
do not use kitty club.
Me looking a bank and cigar and a pump and sucky boss, sucky boss, sucking young cat to kill and cat to cost, at the cost, young panther to give us manhood. To say champion, to jank a future, so boy come a coach and a bitch and a no kutcha, wakati ni kutcha, you come coaching pop kim and nuka, na bijuka, when you kutcha.
Where
we? Is your
where we?
Tomo chawa funchi bay, wana kona ni kachadi. Jena piga show, mam tona ni shanka. Wana ni pao, na fuku sapezea. Tuku tagari bof, kibish, na tupea. Unataka kiki siyo, wesike. Unataka kiki siyo. Haba ye, kabisho, njo tuishi maisha ukuri. Tuishi maisha ukuri. Tuishi maisha ukuri. Johnny, 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 Captain, Sagioni, to fight. Don't charge yourself, self-pick ya. Push, push, push. Official music. 45 record. Official music. 45 record. 45. One love.
Download kupitia smokemziki.com.